Yehova wa makamu mtele kutukupe melo langali ndikuziba chimondi langa koma mpandi weluze mopya ntima ndize mbilizo mwenda chita zomwe inuma kumudwa nazo ipimpa musa ononge moyo wanga mchiso mchonu mkululuke Yehova wa makamu mtele kutukupe melo langali ndikuziba chimondi langa koma mpandi weluze mopya ntima Nizambilizo mwenda shita Zomwe inu mwenye sidwa nazo Nipempa musa ono onge moyo onga mochizo mocha numukuluke
Zosa chiga ni mundu
Abale ziteka ndi mumbuye
Zosa chiga ni mundu
Abale ziteka ndi mumbuye
Mbuyesa kwa mpangu zanga
Abale naesa kwa mpangale pela
Mbuyenda tenazo
Izi sole pereka ziteka ndi imu
Nitayamba kunyoza inu
Poka nizitanga jipande kandinga ime
Mbuye mwanditaya kolowela koso wampima wandizinga Nitayamba kunyoza inu
Poka nizitanga jipande kandinga ime
Mbuye mwanditaya kolowela koso wampima wandizinga
Mbuye mwengi, zigola pansi lose lili mumba njamuanu Chiricho semaso atu aona china lingeda kuchoka kuma uanu Ndakare ineyo, mudani ranga mkufuna kwanu Mpadafuna maloma ine ya ova obwezi mutarenga nyani Ulibe akadafusa, mbuye jayibanda alikutiko Wezi lelo lino, maloma jayibanda alikondinyani Mchise moja mbuye Muna murenga mundu mziko apezeke Orenge duende chisoma uje Ndiya menesa kunyoze sainu Ukuzitu kumula ndi matama Kononga moyo wanga hini Satana ondi nyinga uja Futola bwela iye wandi ya luka Ambuye nda bwela Munga nkosa yoso chile ndezi chepesa Ambuye mkule nikupemba Ambuye mkule ine nichepe
Zosa chiga ni mundu
Abale ziteka ndi mumbuye
Zosa chiga ni mundu
Abale ziteka ndi mumbuye
Mbuyesa kwa mpangu zanga
Abale ndaesa kumbandele pela
Mbuye ndete nazo
Izi zole pereka ziteka ndi inu
Nitayamba kunyoza inu
Poka nizilanga jipande kandinga ime
Mbuye mwanditaya kolowela koso wampima wandizinga Nidayaba kunyoza inu
Poka nizilanga jipande kandinga ime
Mbuye mwanditaya kolowela koso wampima wandizinga
Mbuye mbule ine nishepe Mbuye mbule Ambuye mukule, mukule ine yendi chepe Ambuye mukule,
ambuye mukule ine yendi chepe
Ambuye mukule, ambuye mukule ine yendi chepe Ambuye mukule,
ambuye mukule ine yendi chepe
Ambuye mukule, ambuye mukule ine yendi chepe Yehova mukule
Ambuye mukule
Ambuye mukule
Ambuye ndichepe.
Tena music for your show.
Amuye mukule ine ndichepe.